Sanyendele Kakasha Biki Biga Kelele Babi Mapesa Kevo Mystery. Watch out, watch out, Nyendele Dausha Biga Washa Nyendele Kakasha Biki Biga Kelele
Kavo, niko ndani ya rap kama matumbo. Niko ndani ya map nafanya mambo. Niite Rambo na toa tuma hit. Hadi manzi yako ni decide kuchit. Niko kwa beat ka hat, toa boom kamat. Hadi kwa bash, oh my gosh. VIP kwa club, my chicks to smash. Goma setu zimeiva ziko mahap. Ziko so addictive za die rehab. Siko kwa street, mini go kwa lap. Jina yangu kubwa wanataka kurap. Haha, yeah. You know, tuna madem kwenye crib, we be getting it on. Leo hatutoki till 6 in the morning. BC party ni kuchafua men. Hadi kumeta mangoza zimetupwa na mafans.
Na ushabika wacha nyendele. Kaka shabiki piga kelele. Watch out, watch out, Nyendele. Now Shabika washa Nyendele. Kama Shabiki piga kelele.
Joy, yeah.
Babi mapesa kebo mystery.
Joy,
to me a pesa, pesa.
Kuna pati pati utadhani olipo. Kama huna ganji baki home usikuom. Ndani ya klabu parking kumeshona people. Bila mabati tunashine UFO. Mamanzi uchi wameva uniform. Isha kuwa mindyo natuwa form. Wananita Bobby MPESA. Habibi habibi wanangoma zangu. Kwa 4GB flow ni baridi. Na pedi CD hedi ya kunipea B. Walinipea D eti sikuweka bidi. Lakina ngaka shendelia madem. Sindilia mahit sitolia. Jajayo nijalia manyemele nyemelea. Yopanulia kushoto na kukulia. Kizima na kushtulia. Marapa ni mawagido. Wagetapo kwa korido. Na pembe utadhani kondo. Maniga kwa sito. Mamanzi kwa bedroom. Beat ina boom boom. Tenje ina zoom zoom. Mamanzi wa pum pum. Wadudu micharazo timistari. Vum vum.
Shabika wacha nyendele. Kaka shabiki piga kelele. Babi mapesa kebo mystery. Watch out, watch out, Nyendele. Now shabika wacha nyendele. Kaka shabiki piga kelele. Babi mapesa kebo mystery. To me a pesa.